kushukuru wale wale tushikilia. That's why nakumbuka kule mi nilipotoka, wale walonipenda, walononyesha njia, walonishikilia jo kushoto na kulia. Siwezi imagine life yangu bila kitabu na kalamu, life yangu bila mic na ngoma tamu. Sasa inatuma salamu kwa wanaotufahamu, jamaa, sinyi ni wetu damu.
K-E-N-Y-A kwa kina MBK, TZ mpaka Korea. Cheki mafans washani pokea, nika mindo speaker there. So mi bila nyizi, we'll always be me na nyi. Mpaka na wish neza wapeleka trip, so we can all have a sip each. Pamoja na mami, daddy, my sister, my brothers. Motenga mapasta, vegetarian na rasta. Mapedi nayo nayo bila nisindi kwa apa.
Tembea na kizuri kujiuza. Maheta wanaongea MBK nimewapuza. Siwezi wadharau toka mtoto mpaka juza. Mziki ni kipaji na nyinyi ndio mwakikuza. Wavame sisi tumekita kambi. Nipo tofauti kati ya mimba na kitambi. Washajua kwamba wao hawabambi. Mziki umekufa changisheni rambi rambi.
Flo nishafika junika MC ameniita. Man bila we e-gym ainge kwa valid kilupita. Mafans na wapenda atakana sita sita. He's on e-beat na imada maraka sita sita. Lirikali na glitter pikololo na daikui meka logo. Azino wavami tukenda mbele manige watuone kisogo. I'm a hustler maisha ni safari mdogo mdogo.
I'm good with the gun.
Wafami wasebaki, top kwenye it, yani wasekao. Top kwenye chat, yani gini, asakayo. W.Y.G, baby ma, imagagi. Ahero kakuling, kakabet, donga pari. Asero biashara, mani timo bia kwaki. Mafans dunu onge, bengeo dina onge. Mama dini onge, pinkai dina onge.
Bila nyinyi wase bila nyinyi singekuwa mimi.